Americano in the mix.
Let's talk about love. Don't tell nobody. Don't tell nobody. Kiona na kibiongo msishangae minapewa maba mazito walai runners upewa miuko kwenu hazipo so hicho kikapo cheno kikundi chambua mwitu napigana mangumi sir napigana na mita the baby wangu fu mshikaji agara something kwenu mtu serious la kwangu ni chali champion anapenda utani tunatani anadibasi yani hata nikimkuta na demo najua ni pranking yeah. Hey, achani vimbe na my guy so baby zenu au kujibu text kizai zai huyu wakuangumia no guy guy anavonijibu chapka na chat na AI sio hamu tu ananitoa dia kili na mbombea voma shosti msiwa mnanigea siri na mpo vyote ata tofauti na mwili atakitaka figo moja mina mgea zote mbili
vikao vyetu havinatare unanipea mbaka danger day na kunyoshe ya mikono we mtutu mbadi mno mno we mtutu mbadi mno kano zule fali which is naked sa kwa nini nisimpende I can never let her go I am too tumbadi. You know that I lie, 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 like I like it when you call me your guy. I like it when you call me your guy. I like the way you call me your guy. I like it when you call me your guy.
Navyompenda my guy karuba na ngozi mini sipo monaga tu na shiwaga pozi si upati usingizi yes of course yeah. Atopili toni niki overdose atuichokani atatu kitoka kusexi mda wote kina waka so na vaga ngonye pesi hivo yendolo nifanya nisi ujali muda squeezy hata mchana mina vaga na iti dressi umenifuta machozi nsilie hata ukiwa mbali unezo kanita kwenye njozi mkujie wa mohinye ma ex mtulie mkitaka kupasha kipolo katafute mama ntilie ananida tisha nye my guy teacher chini nkishuka na mvuta na nipandisha mlobeti tutachana mkeka wenu mechanika mlosema tani mwaga ndo kwanza na nimwagisha
vikao vyetu havinatare unanipea mbaka danger day na kunyoshe ya mikono we mtutu mbadi mno mno we mtutu mbadi mno kano zule fali which is naked sa kwa nini nisimpende I can never let her go we mtutu mbadi mno You know that I lie, 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 like I like it when you call me your guy. I like it when you call me your guy. I like the way you call me your guy. I like it when you call me your guy. Hello, no, no.